Zula, 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 zula. I'm sorry, la vigota utando lang shula. Angifuni senzi zinto bese siyazola. I hope uyangthola. Ay, inhliziyo kola. Ngoba ingqondo iyazula, zula, 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 zula. I'm sorry, la vigota utando lang shula. Angifuni senzi zinto bese siyazola. I hope uyangthola. Ay, inhliziyo kola. Hola, I hope uyangthola. Ay, inhliziyo kola. Ngoba ingqondo iyazula, zula, 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 zula. I'm sorry, love, kodwa uthando liyangihlula. Angifuni senze izinto bese siyasola. I hope uyangthola. Ay, inhliziyo kola. Ola, yeah. Thank you.
More music at imanati.com.